Inshuti z'ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Uyu munsi turaganira n'umuyobozi wa Kiliziya cyangwa se idini ry'Abarutodokse mu Rwanda. Iryo dini riherutse kugira umupadiri mushya mu Rwanda. Nagira ngo rero abanze abibwire.
Ya mbere ndishimira Imana kuko uyu munsi muduhaye umwanya tukaba twishimira abo bose batwumva muri iki kiganiro. Amazina banyita Innocent Byabatonda. Yewe rero ni umusenyeri wa Orthodoxy ahangaha muri Rwanda hamwe na mu Burundi. Ntabwo ndamara igihe kinini, ndi umusenyeri bumaze imyaka ibiri ndahangaha muri Burundi no mu Rwanda. Ubundi ahangaha mu Rwanda abantu ntabwo bari bazi Orthodox n'Abanyarwanda, ariko Orthodox yari ihari igihe cyose kuko hari harimo abantu b'Orthodox bavuye mu bihugu bitandukanye, kandi hakabaho n'abandi Banyarwanda barongoye Orthodox tuvuge mu bihugu by'Orthodox, tuvuga nko mu Burusha, muri Greece. Rero ubu ngubu muri Rwanda abantu benshi baratwakiriye bashaka kumva inyigisho zacu za Orthodox.
Reka mbashimire rero Bishop kuba mufasha nyine uyu mwanya kugira ngo tuganire. Hari abafite ibibazo bitandukanye bifuza kubabaza kuri iri dini ry'aba Orthodox nyine. Nagira ngo bamwe mu bifuje kubabaza babanze nabo bibwira abatwumva.
Muranyumva neza?
Yego.
Nitwa Hategekimana, ndi Kigali mu Rwanda.
Nitwa Apollinaire Ndayisaba Manzi, ndi i Rulindo mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Nanjye nitwa Habimana Joseph, nkaba herereye mu karere ka Gakenke mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Mwese rero ndabashimiye kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga nyine, ikiganiro tubagezaho kuri Radio Ijwi rya Amerika. Bishop yaratubwiye muri make ibyerekeranye n'aba Orthodoxe. David, ushobora kubaza ikibazo cyawe?
Murakoze. Nagira ngo mbaze Bishop, ndetse iri torero cyangwa se idini rije kwiyunga n'andi madini cyangwa amatorero ari mu Rwanda, ariko kandi aya madini cyangwa amatorero ari mu Rwanda barimo barayasaba ku bijyanye no kuvugurura, gucukumbura, kureba neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bagasaba abanyamadini n'amatorero kuba basaba imbabazi. Ndetse n'amadini cyangwa amatorero yavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bakayasaba gusaba imbabazi. Bishop cyane ko wumva mwana amaze kwimuka umupadiri mu Rwanda, niyo yagiye gahunda iriho ya Leta y'u Rwanda. Nk'umunyarwanda ngomba kubabaza, murayumva hiki cyangwa muyiteguye wiki? Ese nibaramuka babasabye iyi gahunda, cyane ko muvuze ko mumaze imyaka ibiri, muzabyakira mute mu Rwanda? Niki kibazo cya mbere nababazaga, n'ibindi nza gukomeza kuba nababaza. Mbaye mbashimiye, murakoze, ariko turacyari kumwe.
Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo, ariko ubundi ndasaba imbabazi abo bose batwumva, inshuti zanyu zacu zose. Njyewe ngubu ndagerageza kuvuga Ikinyarwanda, njyewe ndabwo n'Umunyarwanda, ariko rero nzagerageza kugusubiza. Ubwa mbere, nk'uko tuzi idini nangwa amadini yose Orthodox ni idini, kuvuga ngo nagufatanya n'ayo madini, ni idini yabayeho kuva kera. Ariko rero ibayeho kuva kera si ukugira ngo ni nshasha mu Rwanda. Abantu rero mu Rwanda rubashasha kumenya iyi dini Orthodox ni idini yabayeho kuva mu ntumwa za kera, tuvuga yatangiye na ni ishingiye ku ntumwa, tuvuge umwevangelisti nangu umutume Marcos niwe yazanye ijambo rya Yesu muri Afrika. Ariko rero ibyo uvuze byo ku ibyabayeho munsi yose n'ahabayeho abantu bakoze ibyaha turabizi kuva na kare, turebe na Adamu, tureba na Abel yakoze mukuru we nangwe murumuna we, tukareba rero no mu bindi bihugu abantu benshi bakoze ibyaha, kandi ibyo byaha bikorewe natwe abantu. Nuko tuvuga umuntu yisu, tuvuze ngo umuntu ni umuntu uko twaremye, twaremye mu ishusho y'Imana, ariko rero tugatakaza cya kintu cy'ubuntu. Nkuko tuvuge nkatwe rero umuntu akakwita ngo uri umuntu, ariko hanyuma rero ukumva barakubwira ngo uyu ni inyamaswa nangwa uyu ni imbwa, kuko aba yaratakaje ka kantu k'ubuntu. Hanyuma ibyo byabaye aha ngaha muri Jenoside muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'ibyabaye mu bindi bihugu ni ibintu byakozwe n'abantu bari bafite umutima w'inyamaswa. Ariko rero ni isengero rya Orthodox turabizi igihe cyose ikintu cy'urukundo abantu gukundana, ariko ibyo byabayeho rero ni ugusaba imbabazi. gusaba imbabazi ibyo byabayeho n'abo babiteye ari abantu nkatwe tuvuge nk'abasenyeri tuvuge n'abantu bita ba Kristo n'abarakoze ibyo byaha ni kwicisha bugufi no gusaba Imana ibababarire kandi bakasaba n'abantu abavandimwe b'abantu byabagezeho nabo kubasaba imbabazi icyo duho twavuga umwe agasaba imbabazi kuva ku wundi ariko rero ibyo byose byo leta isaba kandi natwe nka Orthodox twebwe tubaha cyane leta kandi tukagenda ku mategeko ya leta ariko ibyo byivuze byo gutera imbere nk'uko tuvugiye njye nk'umubyeyi tuvuge umubyeyi wese ufite abana be abana bawe se ntabwo ubushaka yuko bajya imbere ntabwo wabifuriza byiza ntabwo bashakira byiza nanjye rero nk'umusenyeri aha ngaha mu Rwanda nuko mvuze ngo mbaze imyaka ibiri maze imyaka ibiri umusenyeri ariko Orthodox ntabwo maze imyaka ibiri hari abo Orthodox babaye aha ngaha ariko ntabwo bari bafite umusenyeri hanyuma rero abantu bose bo twabatije abantu no aburi iki gihugu twebwe twicisha bugufi kandi twumvira na leta tukagenda na kawunta za leta ibyo dushoboye gukora tukabikora ibyo tudashoboye tukihangana ariko rero nge ndi umubyeyi ubyaye abana urabizi nawe rero n'abantu barabizi umuntu yifuriza iki cyiza abana be nanjye rero nubwo umutima wanje nawo nicishije bugufi mwavuga urukundo ahabaye urukundo urabizi kandi umuntu naba yarakunze undi kandi baramukunze icyo tuvuga urukundo ni kandi twicishije bugufi no gusaba imbabazi.
Bishop Byakatonda, mwari muvuze ko mufite abantu mwabatije mukavuga ko mukorera mu Burundi no mu Rwanda nk'ubu mufite abayoboke bangana iki?
Uraza kumbabarira twebwe rero nk'abosodoxi ni byiza kuvuga imibare ariko twebwe muri abosodoxi nubwo yaba ari umuntu umwe ikireba ari ikomeye cyane kuko na Yesu yaretse za nama 99 akagenda gushaka iri habuze ariko n'iyindi yashyize ariko rero ubu ngubu dufite abantu aha ubu ngubu navuga aha ngaha mu Rwanda honyine kuko tutaramera bariya bonze abosodoxi barahirwa 1500 ariko hariho n'abandi bashaka kuza kuba abosodoxi ariko rero muri Burundi dufite 5000 ariko rero twebwe ntabwo tureba imibare nubwo bayaba ari umuntu umwe yizeye kandi yemeye nicyo kiba gikomeye cyane.
Reka noneho ubwo duhe ijambo Apollinaire Ndayisaba Manzi, ushobora kubaza ikibazo cyawe nawe.
Murakoze cyane nyir'icyubahiro Bishop wa Orthodox mu Rwanda no mu Burundi. Nk'uko Abanyarwanda tubizi cyangwa se n'abandi bantu tuzi ko amadini ari ku isi, aho twita amadini ya Gikristu na Kiyisilamu cyangwa se n'amadini gakondo, ndagira ngo mbabaze ese Orthodox ni idini ryavutse rite? Ni idini ryemera Kristu? Ni idini rishingiye ku ki?
Murakoze cyane. Idini ya Orthodoxi yemera Kristo. Idini ya Orthodoxi ifite tuvuge dusoma Bibiliya kandi tugafite ibintu byo twita tradition, sin tradition twakita dute. Hariho ibintu byinshi cyane bitanditswe muri Bibiliya ariko byarakozwe, byaranditswe, byaravuzwe n'intumwa ariko nibyo byanditswe mu bitabo. Hanyuma
tradisiyo wenda nko muri Kiliziya Gatolika kenshi bavuga tradisiyo ihereye ku mibereho ya Kristo n'intumwa n'icyo cya gihugu cya Isirayeli. Ni ukuvuga ko na Orthodoxi nabo mukurikira nk'uko azagana na Marita, mukurikiza imico y'intumwa za Kristo, Apostle of Christ ni Marko mwavugaga, cyangwa ni imico yihariye isanzwe ishingiye ku kindi gihugu nk'uko tubona Catholics bakurikiza irimo Greek, iyo y'Abagereki, y'Abahebrews n'iy'Abaromani.
Tuvuze micro tradition nk'uko tuvuze ko ikomoka ku ntumwa. Hariho ibintu byinshi intumwa zakoze zavuze, hanyuma natwe rero intumwa zabihaye abandi n'abandi bakabiha abandi n'abandi bakabihande, natwe rero ndi tugenda tuvuga ni tradition. Tuvuge hariho ibintu byinshi byo tureba mu ikirisiya yacu ya Orthodox kandi bitanditswe mu gitabo, tuvuge muri Bibiliya kangwe icyo kurebera kutuvuge ubonye inyubako amasengero bayubakamo ukareme isengero barishizeho umusaraba hejuru, hanyuma ukibaza se umusaraba wanditswe hehe muri Bibiliya kuvuga ngo dushyireho umusaraba
hejuru?
Iyo ni tradition. Kandi hariho n'ibintu byinshi cyane dukora, tuvuge wiyumvire neza Bibiliya, kuyimenya Bibiliya ni ukumenya hari ibintu bidashobora gusobanurwa ariko rero bikaba byarasobanuye. Tuvuge dufite intumwa zari zihari, tugafite n'abandi bo twita abasokuru bo twita patristic nangu patrologe fathers of the church, babayeho intumwa zikaba hakaba ba fathers of the church, hakabaho na ibintu byo tuvuga by'amasakramenti nk'uko yari ameze, tuvuge amasakramenti ngwi hanyuma natwe twagenda tuyashyiraho no kuyobora uko tuyobora. Ubu ngubu urebye nkanjye umusenyeri nk'uko banyoboye, turabaza uwanyoboye ninde wamuyoboye, n'undi wamuyoboye ninde wamaze, ukagenda ukareba byakomotse ku ntuma. Si ukuvuga ngo ejo bundi narahagaze ndavuga genda umusenyeri. Oya.
Ese nk'ubwo mukuriwe nande nkamwe, mwebwe muri ku rwego rwa musenyeri mukuriwe nande?
Icyo ni ikibazo cyiza. Urabizi amakristi ataratandukana, hari hariho icyo twitaga sinzi ko nyakivuga One Holy Catholic and Apostolic Church,
kiliziya itunganye imwe gatolika.
Ijambo gatolika mu kigiriki catholic kiramenyesha universal, izi universal nakivugane mu kinyarwanda. Hariho kera ibyo twitaga bariya bayoboraga amasengesho, hari twari dufiteho icyo twitaga patriarchate ya Roma, hariho Yerusalemu, hariho Antioch, bose bari bangana. Nuko twavuga aha mu Rwanda rero dufite bagavana ba Rwanda bose, ariko tukavuga bicaye uriya gavana kuvugiye mu kibuga gikuru, bicaye niho yaba na chairman nangwe perezida first among equals, hanyuma rero patriarchate ya Alexandria, patriarchate ya Yerusalemu, Antioch na Yerusalemu bose bicaraga kimwe. Ariko hanyuma rero umwari aravuga ngo yewe kuko ndi mu mujyi mukuru, icyo nzajya mvuga cyose mwese muzajya mugikora. Ukavuga weya twese nuko twavuga abagabo bane baricaye, umwe akavuga ngo rero nkuko wari wowe turiko imyaka we n'utwica niwe uzatugira inama, hanyuma rero umwe akivuga ngo genda umugabo kubaruta mwese abagabo, baramubwira weya twese turi abagabo ariko rero tuguha icyubahiro, hanyuma rero uriya akavuga ngo ya ntabwo byakwemera. Hanyuma rero abangaba basigaye bane bakababwira mwebwe muri abaorthodox, ijambo orthodox ugiye kandi no muri dictionary ukarireba riravuga ni umuntu uri straight, tuvuge kuva muri century ya mbere gushika ma 100 years, hanyuma gutandukana kwabaye mu 1054 niho amadini yatandukanye, eastern and western church, turavuga roman and also east church, ariko kugera muri 1054 twavugaga One Holy Catholic Church,
mwemera kiliziya gatolika,
bakavuga mwebwe muri aba orthodox kuko nta kintu na kimwe mwahinduye nk'uko mwari mumeze mwameze mutyo. Ariko rero twibutsa abandi
twibutsa abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tukaba turi mu kiganiro muri Isanga. Reka duhe umwanya noneho na Habimana Joseph nawe abaze ikibazo cye.
Okay, murakoze cyane. Nge ari akabazo k'amatsiko ngira ngo mubaze Bishop, ese iryo dini ry'aba orthodox amahame yaryo rigenderaho ni nka yahe? Ese mubatiza babo bawukora bate ko mu yandi madini? Hari ababatiza nk'uwa katolike babatiza bafite umuntu amazi ku gahanga, mu yandi madini ugasanga bari gufata umuntu wenda bakamushyira amazi menshi. Ese bo mubatiza wabo ugenda gute? Ako niko kabazo naba mubajije.
Urakoze cyane. Nangire no ku ijambo ryivuze baptism. Baptism ni ijambo ry'ikigiriki, baptize ni ukwimika. Imasi nicyo tuvuga mu Kingereza. Hanyuma twebwe kwimika inshuro eshatu. Turabizi kandi baravuga mu gihe mubatiza abantu bose mu izina rya Data na Mwana na Mutima Mutagatifu. Hanyuma rero amazi ari menshi, turabatiza umuntu turamwimika mu mazi, tukamubatira batwa mu izina rya Data na rya Mwana na rya Roho Mutagatifu. Hanyuma rero tumaze kumubatiza tukamuha icyo twita krisma, tukamusiga amavuta yo kumwemeza to confirmation. Hanyuma rero ariko rero ariko umuntu rero atarabatizwa tubanza kumwigisha ari umuntu mukuru, ariko atari mukuru ari umwana muto turamubatiza. Twebwe n'umwana muto n'uruhinja turabatiza kuko turabizi Yesu haraho yagiye n'umwababatiza abantu kwa Petro n'umuryango we wese, ariko tuvuze yabatize n'umuryango wese ni ukumenyesha muri uwo muryango we wese harimo n'abana. Kuko rero tubatiza umuntu kuko turabizi hari icyo twita original sin ya Adamu na Eva,
icyaha cy'inkomoko,
icyaha cya Adamu kimuvaho. Hanyuma rero tubatiza mu izina rya Data na Mwana, si ukuvuga ngo ni ukumushyukaho amazi.
Mwebwe muramwinika mu mazi inshuro eshatu?
Mwinika inshuro eshatu mu izina rya Data na Mwana na Mutima Mutagatifu.
David Hategekimana, wari wavuze ko ufite n'ikindi kibazo ushobora kubaza ubu ngubu.
Murakoze. Nyakubahwa Musenyeri, ese ko tumenyere amadini cyangwa amatorero mu Rwanda amaze kugira ubwiganze kandi ejo bundi hakaba habashije gusohoka amabwiriza ya Minisiteri y'Umutekano mu gihugu hano mu Rwanda avuga ko nta sengero, amadini, amatorero cyangwa se n'utubari ndetse n'abandi bantu bagira kwisanzura bashobora gutera urusaku rushobora guhungabanya umutekano w'abandi bantu. ndavuga nk'ibyuma amasonori n'ibindi ari nayo mpamvu babashije gutanga iritangazo no kumenyesha abantu tumenyereye koko ko hari amasengero yajyaga dusakuriza ese idini yanyu cyangwa itorero rije gukorera hano mu Rwanda iki gitekerezo cyangwa iyi gahunda amuzayakira gute njyewe ntabwo ni umuvugizi wa leta ndi umuturage ariko kandi ndareba ibintu bireba abanyarwanda muri rusange iki gitekerezo cyangwa iyi gahunda yo amuzayakira gute kugira ngo mubashe kugendana n'u Rwanda n'abanyarwanda iki nicyo kibazo nongeraga kubabaza murakoze
urakoze cyane nk'uko nakubwiye nk'uko nabinavuze bwa mbere na mbere hanyuma natwe nk'uko tuzi hariho icyo twita freedom of worship ariko rero tuvuze iyo freedom of worship ariko rero byiteka no kubaha undi muntu si kuvuga kubaha leta ariko rero n'uriya wo twita neighbor ariko twebwe rero icyo tuvuga twebwe nubwo leta yabivuga uwabivuze byose haba hariho impamvu sivuga ngo ejo bundi nangwe ejo nangwe uyu munsi ngo leta yarabitekereje ikavuga ibibeho ariko ni ukuvuga n'abantu bagiye bakavuga rero aya madini yose nanjye ushizemo baradusakuriza ntibakora ikintu akora iki hanyuma rero na leta ashaka guhamagara aba bose bayobora amadini kubabwira ibibazo by'abantu n'ibitekerezo by'abantu ariko rero hariho abafite abana batoya hariho abantu baza barushe bashaka kujya gukora imirimo yabo hanyuma rero bakaba bashaka kuruhuka ariko natwe rero hariho amategeko y'igihugu umuntu akoze icyaha baramuhana nk'uko amategeko abaziye si ukuvuga ngo leta iraza kudushyiraho ibintu nangwe twebwe tuyishyireho ibintu ariko n'undi kubaha undi tukubaha leta na leta ikatwubaha ikumva abantu kandi rero turabizi neza umuntu wese agiye gukora ikintu azi ko kizazana ingorane aragenda agasaba uburenganzira ahantu hajya gukorera ikintu akabwira rero mfite ikigiki n'iki haza kubaho ikingiki hanyuma rero abo bamuha uburenganzira bakareba bakabaza n'abaturage ariko rege sindeba yuko habaho ikibazo kinini ku ruhande rwanjye na ku ruhande rwacu abaorthodoxi icyo nzi ni ukugerageza tukareba yuko twakora ibintu mu buryo yuko habaho kubaha
Joseph ushobora kubaza
ikibazo ngira ngo mbaze Bishop ndagira ngo mubaze ese muri ino minsi amadini ari menshi kandi ugasanga abigisha bayo ahanini bigisha abantu cyane cyane ku cyacumi gutanga amaturo mbese ubona bagambiriye kugira ngo bo biboneremo agafaranga barusheho kugira amamodoka meza n'amazu meza aho kugira ngo bigishe abantu iby'agakiza k'Imana bizabajyana mu ijuru ese mbo nk'iryo dini ry'aba-orthodoxe yatubwiye ko rije vuba mu Rwanda bafite nk'izihe ngabamo kugira ngo cyangwa nabo bari muri uyu murongo waba ngaba wo kwigisha abantu gutanga amaturo n'icyacumi gusaba kugira ngo babigishe iby'inzira y'Imana nyayo murakoze icyo nicyo kibazo nahimbye
Orthodox nk'uko nakubwiye ntabwo ari sect nzi navuga ne sect n'iki tujye tukareba historia ya Orthodox mezite nk'uko bakoraga ibintu byabo ariko icyo ngicyo cyo kuvuga cy'amaturo turabizi cyagihe hariho muri Bibiliya aho tureba abantu bahaga amaturo hanyuma akaza n'umukecuru nawe agahaye amaturo hanyuma tukareba ibyo bagizemo hanyuma tukareba icyo umuntu atanga n'umutima we ariko rero igihe cyose na shetani ahitira mu bantu bameze nkatwe tuvuge abasenyeri nangwa abandi bakoresha ubwo buryo kugira ngo barebe ubuzima bwabo ariko rero nge sinavuga iby'abandi bakora kuko simbizi nubwo mwaba mbyumva simfite evidence kuvuga ngo bameze bati batwara amafaranga y'abantu kugira ngo babeho beza babe byose nibyo uvuze byose
ntabaciye mu ijambo umuntu atanga uko yifite ntabwo asabwa gutanga nk'icyacumi cy'umushahara nk'uko amadini amwe abigira
twebwe rero orthodoxy oya ntabwo kimeze gito ariko rero habayeho ikintu tuvuge hari ikintu dushaka gukora ari gufasha umuntu tubwira abantu dufasha undi kandi byo tukoresha nk'icyo tuvuga rero nk'uko tuvuga ngo amazi amasabano n'amari imbyiro kandi abantu rero nibo bafasha abandi abantu kandi abantu rero nibo baba babizi ariko rero ibyo by'amaturo hariho ikintu tuvuge ari isengero hariho bamwe bashaka kugira ngo babone umuntu akora iby'isuku tuvuge kuriha ari electric bill ari ibindi hanyuma buri parish yireba ibiki by'ikeneye ikareba n'iki byo bakora kandi bo binyira bikora ari ibintu byabo bakavuga rero turakora ikingi kugura ikingi kubwacu ariko si ukuvuga barabikora ngo ubwo ngubwo abasenyeri nango bapasta nango abandi ngo bakire umuntu adafite cyo kuvunga bamuhana nango bamirukane we nago gukora ikinjo yawe yawe nago bimeze bityo muri orthodox
nkubwo se ngamba mushyira imbere muri kiriziya y'aba orthodox ni nkiziye hari abibanda nko kuburezi hari abibanda ku bindi bikorwa bitandukanye mwebwe icyo mushyira imbere mu idini ry'aba orthodox ni iki
nagakiza kumuntu n'urukundo no kwicisha bugufi no gusaba imbabazi kundi ariko rero nk'uko nabivuze bwa mbere hariho ibintu mu gihugu nangwe mu gice abantu ibyo bakeneye hanyuma rero nk'uko navuze nk'umubyeyi tuvuge uri mu mama nangwe uri mu papa izo abana bawe n'iki bakeneye n'iki bashaka n'iki wabafasha natwe rero orthodoxi umuntu tubatije tuba tumureba nk'umwana wawe n'icyo abakeneye nicyo dukora
halo
urakumva yego
nagira ngo nonyere mubaze nti ese ko amadini n'amatorero bigaragara muri iyi minsi rwose ko byaba ari business aho kugeza aho abapasiteri wenda mu yandi madini cyangwa amatorero n'abandi bayobozi bashaka kongera kuvuga usanga bagira ibibazo bakajya mu nkiko cyangwa mu butabera bapfa ibintu bijyanye n'amaturo nk'umuyobozi wa orthodox iri dini rishano mu Rwanda ni ikihe cyizere ya Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo twumve ko nta bibazo cyangwa se nta makimbirane y'amaturo byazabamo iki ni cyo kibazo natorezagaho murakoze
Bishop
uwo ngo waza kuza muri orthodox ni ukumenya orthodox ni iki kureba ibyo byafite aho ngaho ibyo byose by'abantu bafite ayo matiko abantu bafite ariko rero ibyo byose umuntu wese bibayeho ni byiza kubaza ibyo bibazo n'umuntu gutekereza kuko ibi bintu na shetani abihitamo rero shetani akabyangiza ariko rero ni ukubwira abantu yuko buvuga abaje muri orthodox bazayireba imeze ite ariko rero sinavuga iyo ndizu kuko sinzi ibiri mu yindi njye mvuga ibyo mu nzu yanjye ibyo abandi bari n'ibyo batari sinzi
birumvikana
ndavuga ibya orthodox
yego
hari akabazo nshaka kumubaza kanyuma ese ko batubwiye ko iryo dini ari rishyashya ese bafite izihe ngamba kugira ngo wenda ribashe kuba ryabona abayoboke cyangwa se bakora iki kugira ngo naryo abantu babashe kuryiyumvamo bumve ko ari idini ryiza bakagombye kuba bariyoboka
navuze idini ntabwo ari rishyashya abantu nibo bashasha mu idini icyo nicyo mvuze nicyo cya mbere kuko idini ryabayeho kera ariko rero ryatize kuvuga yuko biba ahangaha ariko rero hariho abo orthodox kuva kera ahangaha mu Rwanda kandi rero nubwo ngo tuvuga ngo turabatiza abantu ubwo ngo tugenda ni kure na hariya abantu bashaka kurimenya hanyuma rero nk'uko navuze iryo dini ryabayeho kuva ku ntumwa nk'uko ryatangiye ariko rero nk'uko twavuze dufite bibiliya dufite niyo tradition dufite nayo masakrament kandi rero icyo tuba twishinze ku rukundo kwicisha bugufi no kusaba imbabazi n'ikindi nk'uko ubivuze nk'uko nanjye mbivuga ubu rero ibi bintu byose byo tuvuga byose bifatana n'idini ya orthodox tuvuze ukuri birareka n'ibishasha aha ngaha mu Rwanda kandi n'ibibayeho byose ni amadini azaha rero ubwo rero abantu bafite amatsiko kuvuga se bigira ngo n'ayandi madini se tuzi kandi n'abasomye bose aba ngaba bumva ayandi madini abo bose bakuri aya madini barazi orthodox ni kuva kera barazi kuko aya ngaya madini sinshaka kuvuga iby'ayandi madini ariko rero twebwe icyo tuze ni ukwivugaho twebwe ninde orthodox ni iki n'uyemeye akaza kandi rero umuntu aje aza mu giciro cye wenyine ukwemera n'uko umuntu umwe kandi ntabwo tubwira n'ushatse kuza mu orthodox ntabwo tumubwira azane n'umugore nangwa n'umadamu aze wenyine kuko ukwemera n'uko umuntu umwe ufite umuryango umwe winjira ushatse kuba mu orthodox ukabamo ushatse kusohoka ugasohoka agenda ntabwo ari gereza kuvuga ngo winjiyemo nawe washobora kuvamo oya hariho icyo twita freedom free will ariko rero ndabizi n'ikinyarwanda cyanjye rimwe birananira kubasobanurira
ariko byasobanutse rero
hariho ibintu byinshi byo nashoboye kubasobanurira kuko sifite amajambo ariyo nakoresha ariko rero twebwe turaza kugerageza cyane cyane kwegera umuntu mu giti cye ntabwo dufite iki ngiki rusange ngo ni abantu barakurikira nk'uko inama zikurikira umuntu oya umuntu aza mu giti cye akiyumvira akigishwa hanyuma yemeye tukamubatiza atemeye nta kibazo kandi nubwo yaba abatijwe ejo bundi agashaka kuvamo muri dini nta kibazo yagenda ariko rero batijwe kuba umorthodox ubu morthodox kugera aho uzapfa hanyuma ugarutse tuvuge waba umorthodox ukatekereza nivuye mugende ugaruke ntabwo dusubiramo kukubatiza kuko sijye mbatize hanyuma ugaruke turakwakira mu sacrament of confession
ni ukwicuza gusaba imbabazi z'ibyaha umuntu aba yakoze
yego
uhuh
turavuga rero penitensiya imeze nk'uko ufite umwenda ugera ukagura umwenda wawe ukaba uri mushya wanduye ukawumesa kugira ngo uzasaze natwe rero muri orthodox umuntu ameze nk'uwo mwenda mushyashya akora icyaha akajya kwirega akora icyaha kugera aho azapfa nkuko nawe ufite umwenda wawe mushasha uranduka ukawumesa ukugera aho uzasaza natwe muri orthodox ujemo urandura ukagenda kwirega ukirega kugera aho uzapfa
nkuko mubivuga nta ntungane ariko kandi umuntu akamenya no gusaba n'imbabazi z'ibyaha yakoze noneho ubwo mu kwanzura sinzi niba hari uwaba afite icyo ashaka kuvuga mu masegonda dusigaranye
kandi n'ikindi twebwe abaorthodox abapadiri bacu barashaka dufite abapadiri b'uburyo bubiri hariho abashaka n'abadashaka umuntu agiye kuba umupadiri nangwa kuba umuyobozi wa orthodox umupadiri baramubaza urenda kuba umupadiri ushatse nangwa udashatse
akabazo gatoya k'amatsiko muravuga ko abapadiri bashobora gushaka iyo babihisemo hari ukuntu se nko mu ngamba mufite hari ukuntu mwazajya mugera n'abapadiri b'abagore
icyo ntabwo kizabaho ntabwo cyabayeho ntabwo kizabaho ariko rero abagore bafite nk'uko tureba Bikira Mariya cyane cyane rero twebwe Bikira Mariya umwanya afite muri orthodox cyane cyane ni umwanya abagore tubarebamo nabo ariko ibyo kuvuga ngo tuzabashyiraho ibiganza muri historia ya orthodox ntabwo byabayeho sinzi yuko bizabaho ariko rero ni ibintu barabiganiraho twebwe ntabwo tuvuga ngo nk'uko mvuge ahangaha rero mu Rwanda ndi umusenyeri sinavuga ngo ngiye nk'umusenyeri nubwo naba mbikunze ngo nabikora oya turicara nk'abasenyeri bose hanyuma ari cyo dukoze kikaba orthodox be done the orthodox way hanyuma rero amatorero yose ya orthodox ikacyemera ariko rero bari mu biganiro by'icyo gicyo yuko aba madamu bazaba ariko ubu ngubu ntabwo cyabayeho n'ubungubu ntabwo kiriho ariko rero barakiganiriraho abasenyeri bose hazaza iki twita ecumenical synod ecumenical synod ivuze ko kizabaho kizabaho
Habimana Joseph ari cyo ushaka kuvuga wanzura
bo icyo nasorezaho nayo ndi kugira ngo nshimire bishop ibisobanuro byiza duhaye ndetse anadushishikariza uburyo dushobora kujya muri iyo dini y'abaorthodox yatugiye ko ari iy'amahoro ndetse umuntu wayigeze mu mbere se bayaguwe neza ndumva n'abashimira murakoze cyane
Hategekimana David hari icyo ushaka kuvuga wanzura
nagira ngo mbaze musenyeri ntese icyicaro hano i Kigali kizaba kirihe bazakorera mu mujyi wa Kigali bazakorera mu ntara z'u Rwanda hirya no hino mu Burundi cyangwa i Bujumbura niho honyine gusa nta handi nagira ngo mu magambo make atubwire kandi nanamushimira ku bijyanye n'ihame cyangwa se n'uburyo bwiza bwo gukomeza kwereka u Rwanda n'abanyarwanda akarere k'ibiyaga bigari gahunda nziza cyangwa umuco mwiza wo kubereka ijambo ry'Imana n'inzira y'Imana ni ikintu ngeragaho murakoze
urakoze cyane uburi orthodox buri gihugu tuvuge Bugande Kenya Congo Zambia hariho abasenyeri ubungubu rero naha mu Rwanda turategura kuzazanaho umusenyeri tuvuge kuvuga ubu rero ndayobora Burundi na Rwanda ariko rero naje gutegura kuza kuhazabaho umusenyeri kandi rero twebwe n'abaorthodox tujya ahantu hose ariko rero nk'uko mubizi ahangaha nk'uko babivuze bwa mbere nk'uko bizi mu Rwanda baguha uburenganzira bo rero nibwo twabonye uburenganzira bwo mu karere kwa Bugesera tukabona uburenganzira muri Kirehe kandi twabonye n'uburenganzira bwa RGB ubwo rero twebwe turaza kujya hose ariko rero aho twatangiriye naha muri Kigali tuvuge ahangaha muri Bugesera tuvuge ahangaha Remera ariko mfite ibyo zanjye ariko rero turacyashaka ni hehe ko twashira headquarters yacu gushaka ahantu twagura twebwe dushaka ahantu hwazaba abantu kuko Kristiya isengero ni umuntu ntabwo ari inyubako ariko ni inyubako iraza kubaho ariko icyo twifuzaga ni ukubona abantu nk'uko tuvuga ufite urugo rwawe utarubayemo ntabwo barwita urugo ufite inzu yawe itabayemo ari inzu ntabwo bayita inzu hanyuma rero uburebwo nakubwira nubwo yaba ari umuntu umwe mu Rwanda abantu barahari dufite abemera orthodox nubwo yaba umwe ariko rero tubarenze umwe ubwo rero twebwe turaza kugerageza no muri Kigali gushaka ahantu ho tuzubaka ariko no muri Kigali abantu turabafite ubundi dusaba uburenganzira tugateranira hariya muri Remera hariho aho dufite turabahamagara tugasaba uburenganzira hanyuma tugicara hamwe tugasenga tukavuga n'ijambo ry'Imana ariko natwe turabashimira namwe kuko muduhamagara mukatubaza abantu bakatumenya natwe tukabamenya nabyo kandi turabashimira kuko rero abanyarwanda baratwakiriye kandi baradukunze natwe turabakunda natwe tuzagerageza kuvuga ijambo ry'Imana nibyo bikomeye hanyuma byose ibyo twashaka gukora umuntu afite urukundo afite gutinya tinya Imana wubaha undi n'undi ibyo nibyo dutekereza gushyira mu rukundo muri twebwe twenyine n'abantu
Bishop Innocentius Byakatonda ndabashimiye cyane kuri ibisobanuro muduhaye n'umwanya mufashe kugira ngo tuganire murakoze cyane
urakoze cyane nyine
yenda shimiye namwe rero abagize uruhare muri kiganiro David Ategekimana na Habimana Joseph namwe mwakoze cyane na Pauline Ndayisaba Manzi nubwo telefone yacitse ntababashije gukomeza nabashimiye cyane kandi ndacyabashimira